wajal muhingira wewea mazimai. No utonya kusingira wana balala. Wakulu uli mwetu wazengu ya galanyiwa balala. Nevana kusomero nguwa wako kuchukulia. Wakula nebisa nyingi ngulino mtimu mkule mbese. Netata u ya kwenye mini za mnyeo. Kaleto mui wai muna maugula. Banda maugula ipakwe suze nyeo. Nyeo nyeo nyeo. Jaxi mshele na eva linda matofu.
Prince Julia.